Radio Pulpit, 657 AM.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngikubingelela umlaleli egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Kusekuseni ngomgcibelo kukuhle kunjiyayana uNkulunkulu useuNkulunkulu akaguquki akashintshi akafani nomuntu ngaso sonke isikhathi uhlala anguNkulunkulu. Ake ngithethekele lithuba mlaleli ngibonge ubahle nhlapho ukusiboleka ke leli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu ke akwenze njalo. Ake sibonisane ke mlaleli siyaqhubeka njalo siyabonisana ngezwi likaNkulunkulu ngokuba izwi likaNkulunkulu liyahlakaniphisa. Izwi likaNkulunkulu linikeza umuntu ukuhlakanipha. Linikeza umuntu ukuqonda. Lenza umuntu ukuba aziphathe kahle ngoba iBhayibheli lithi ke lilungele ukufundisa nokuqondisa ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe. Angeke upheleliswe mlaleli umungalifundi izwi likaNkulunkulu. Ungayi nalabo abazokutshela ukuthi hey iBhayibheli leza nobani, hey iBhayibheli liyasikhohlisa. Pake, uma ufuna ukuqonda, uma ufuna ukuhlakanipha, uma ufuna impilo yakho ibe kahle, iphatheke kahle, funda izwi likaNkulunkulu. Ake sifunde ke kuProverbs chapter 21, ke sithi ke uqala laphana kuverse 10. Umphefumulo womubi ufisa okubi umakhelwane wakhe, kafumane isisa emehlweni akhe. Usiyazwa ukuthi izwi likaNkulunkulu lisibonisa, liyasiqondisa, liyasihlakaniphisa. Lisenza ukuba singabi abantu ababi, abafisa bafisela umakhelwane wabo izinto ezimbi. Ufica umuntu afisela umakhelwane wakhe ukuba angaphumeleli, angabi nenqubekelo phambili. Kuphumelele yena yedwa. Kungakho ke namhlanje abanye sebagijima benza izinto zasebusuku ngenxa yokuthi ke ufuna ukuba kube uyena ophumelelayo. Kungakho ke abanye namhlanje baze bathathela abanye imoto ngenxa yokuthi ke unenhliziyo embi, akafisi ukubona omunye umuntu aphumelela. Ufisa ukuba yonke into kube ngeyakho, unomhobholo mlaleli. Ngakho ke izwi likaNkulunkulu liyasibonisa ukuthi singabi yilolo hlobo lwabantu. Umuntu mavuka emsebenzini, loyo omubi onenhliziyo embi uzomlalela endleleni, amthathele ibag, amthathele imali, amthathele iselfoni, ngoba konke ufisa ukuthi kube ngokwakhe. Yena akafuni ukuyosebenza. La izwe nkosi ithi ke umphefumulo womubi ufisa okubi umakhelwane wakhe, kafumane isisa emehlweni akhe. Awumlaleli, kwangathi singalifunda njalo izwi lenkosi ukuze singazokuba abantu ababi. Umakhelwane wakho uma enezinto ezintsha, mbongise. Awusiyabonga makhelwane. Umakhelwane wakho uma anenqubekelo enhle eqhubekela phambili, mbongise mlaleli. Akukhathalekile ukuthi wena uhlala emkhukhini or awunandawo yokuhlala, kepha umakhelwane wakho uma ephumelela, mbongise mlaleli. Yiloko okufuna izwi likaNkulunkulu. Hayi ufuna ukuthi kube wena wedwa ophumelelayo uze uzigqaje mlaleli. Verse 11, lapho isideleli sihlawuliswa ongenalwazi uyahlakanipha, nalapho ohlakaniphileyo efundiswa uyathola ukwazi. Uma ungabuza abanengi abahlukumeza abantu besifazane, uzokutshela ukuthi hey ubaba wami wayehlukumeza umama wami, hey kwasha kwacima, hey lokuyana lokuyana. Mlaleli, la izwi lenkosi lithi lapho isideleli sihlawuliswa. Ngamagama wena uthatha ubudeleli bomunye umuntu budlulela kuwe, nawe futhi udlulisa lo budeleli lobo umdlulisele ebantwaneni bakho. IBhayibheli lithi ke lapho isideleli sihlawuliswa ongenalwazi uyahlakanipha. Phela kahle kahle umuntu ophamisele omunye umuntu isandla uyisedeleli, udelela abanye abantu, ubukela abanye abantu phansi. Umuntu ophakamisa isandla aphakamisele omunye umuntu, uyini? Uyisedeleli, ngoba uyadelela. Bese ke umthetho uma usuthatha indawo ya usumhlawulisa iBhayibheli lalithi ke ongenalwazi uyahlakanipha ngencuthu umthetho uthatha indawo ya kepha loyo umlaleli oyisiwula nanoma ehlawuliswa lowo muntu loyo yena uyaqhubeka nobula lobo uyaqhubeka nokudelela lokho mlaleli ngenxa ukuthi ke akatholi akafundi akafundiseki akangiphinde futhi mlaleli lapho isideleli sihlawuliswa ongenalwazi uyahlakanipha nalapho ohlakaniphileyo efundiswa uyathola ukwazi ngamagama isedelelo masesihlawuliswa loyo ongenalwazi wenza njani uyahlakanipha uma esehlakaniphile uyafundiseka mlaleli ngoba la izwi lenkosi ithi ke nalapho ohlakaniphileyo efundiswa uyathola ukwazi kuverse 12 olungileyo uyaqaphela indlu yomubi ababi bayachithelwa ebubini bangaka abantu namhlanje mlaleli abadujule babulawa ngenxa ukuthi benza imisebenzi emibi bangaki abantu namhlanje mlaleli abadujule babulawa ngenxa ukuthi bangenela imizi yabanye abantu bangaki abantu namhlanje mlaleli abadujule babulawa ngenxa yokuthi bebadubulana nengalo yomthetho bese iBhayibheli lithi ke loyo olungileyo uyaqaphela indlu yomubi ababi benze njani bayacithwa mlaleli ngithe eqaleni izwi likaNkulunkulu liyasihlakaniphisa izwi likaNkulunkulu lidala isimilo esihle empilweni zethu ngakho ke umuntu ongalifundi izwi likaNkulunkulu isimilo sakhe asikho ezingeni elifanele Ngoba la bese lithi ke olungileyo kwenze njani uyaqaphela indlu yomubi akafisi ukujoina omubi akafisi indlela zomubi olungileyo kuverse 13 bese lithi ke ovala indlela yakhe ngokukhala komphefumulo naye uyakukhala angaphendulo umungabuza lezo igibenge ezibulala abantu ezithathela abantu izinto ubabuze nje ukuthi uma bebathathele bedubula abantu ifiso zalabo bantu noma umkhuleko walabo bantu ubuthi ungangibulali ungamena wathatha lokho okuthathayo ungangibulali kepha isedeleli siqhubeke njalo ke sibulale lowo muntu onjalo manje la izwi lenkosi ithi ke ovala indlela yakhe ngokukhala komphefumulo Naye uyakukhala angaphendulo ubulala umuntu uvale indlela yakhe ngokukhala komphefumulo ngokuba miningi imiphefumulo ekhalayo umlaleli ake ngikubuzeke wena usubulela abantu abangaki seyingaki le miphefumulo ekhalile uma uyikhipha lalelaka indlela yakho ke isivalwe leyo miphefumulo ungayenyangeni uthi ngisayoklina ngisayoyiklina ngisakwenza lokhu nalokho kepha akwenzeki mlaleli imiphefumulo yalabo bantu oyikhiphile isakuvalela izindlela nanoma wena ungabona sifungathi uyaphumelela hehe unemali ehe udrive imoto zabantu babulele hehe usebenzisa imali yabantu babulele into efana lo kepha imiphefumulo yalabo bantu ikuvalele izindlela Bese iBhayibheli lithi ke naye uyakukhala angaphendulo kungathi kusene umlalele singahlakanipha singazivalela izindlela ngokukhipha imiphefumulo yabantu kungathi singahlakanipha umlalele singathandi imizi yababi sifise izinto zababi ukuthi baphumelele kanjani akudoke igayelo thina le kepha uma emubi mubi umlalele ongafisi izindlela zakhe Ngoba kusasa nawe ezakho izindlela ziyawuvaleka. Mlaleli, ngenxa yesikhathi, ake ngithathe leli thuba, ngiliphindisele kubahle. Bahle intambo sekwezakho baba yilapha ekhaya mlaleli.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za. Or WhatsApp 067-429-7564. Or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.